favor.
America favor.
Yes, America favor.
America favor.
How many bliss, double.
Yeah.
How many bliss in a double. How many bliss, double.
Yeah.
How many bliss in a double.
Hada la ya kuweka mawesu, America favor. Nikifungua biashara wanakuja kibahu. Hiyo ndo minaitanga favor. Wala siyo kuangukia. Ukitaka mukate hawezi kukupa mawe na ukigonga mlango hata kufungulia. Hiyo ndo minaitanga favor. Wala siyo kuangukia.
Favor, kazini favor, nyumbani favor. Kila pahali ya tabarabarani
favor.
Kazini favor, nyumbani
favor.
Kila pahali ya tabarabarani. Yesu ameweka favor.
America favor.
Yes, America favor.
America favor.
How many bliss, double.
Yeah.
How many bliss in a double. How many bliss, double.
Yeah.
How many bliss in a double.
Aisha iko sava, mambo iko tiki, akisaka kumulika ina flow fiti. Hiyo ndo minaitanga favor. Wala siyo kuangukia.
Kijaribu kunitega niko imara niko shaga meni. Beba kwa mabega niko juna niko wega.
Hiyo ndo minaitanga favor. Wala siyo kuangukia.
Favor, kazini, favor, nyumbani, favor. Kila pahali ya tabarabarani
favor.
Kazini,
favor,
nyumbani,
favor.
Kila pahali ya tabarabarani. Yesu ameweka favor.
America favor.
Yes, America favor.
America favor.
How many bliss, double.
Yeah.
How many bliss in a double. How many bliss, double.
Yeah.
How many bliss in a double.
Check it.